yande joni to min taji chapantati studio kalangu habaru je furfu ko djawone mo do hande en kala hala hawrter csc kam woni fedeleedi niger hawjinde filla ko nodo kokkol kabaruji e do fi ne neddo mu yarde wullanu mudum ko yi e der golleji di enda noy wonno watto en nana hawrinde ko dum wurti der mudum non ni fawar jondu konda no woti talkuru wada andu do inde leedi niger bibbe leedi niger gabbatte be pama labdi be tokkoto nenene kadu region motilaberi tomonto talkundu fudda hollede do do en nanan dum won der mayru kayre hore mayru yewtal men pinna hande studio kala ngo haltana hala ono basiko no wadde keer tati dum lipta ko gurma noy watta ko tawe hebanama mosola dum don on nanan dum ele yewtereji meden sumana amadou wadon to habaru yidi furfur yarra mbirmi ni csc kamon fede leydi niger hawjinde fille ko dalto kokkol habaruji e mojjingo mudum subako do gallu nyeme be ngadi battu mawdo jodo kale hakkunde mabbe himbe horebe hono faande du cuudi kokkol habaruji dum du konda han laabi de won ko neddo way tokkude se yi ko hegita ko han tawe yewama secretary general csc on endan o holli o wi hun non ko laati no han tawe wadama mojjinam fa wodi sabu ko dumnaade sappo jenay wadino ko watto hono fawar jondu kondani himbe wadde bullali mudum en do majjum kana wondum hebay goller sabu wakati on rabbidi sanne Ousmane Garba kanko secretary general csc o halni bandi men Raylat Ousmane do fi on enda
un citoyen lambda
bi leydi fu bani jak e fedde non dini hi ko wada der kokkol habaruji ko wodai no wawi warde hala csc den csc kandu yewtino dara ko hala dum enda deni wakati kebanado hunde de enda outanama lebbi tati kan woni ko heba amma der lebbi naye buru fa joya buru wobbe garta gadda butali mu do csc dundu sabi ko jama dum fillamu wawa yarede yeso do der csc csc e horum wakati kebanado yewtinade butali di enda kandu juta dundu sabi ko min bawa yewtinade butali di irdum he bandum kandu sabi ko csc wi hande nodda halda hebe juudam en tawa der fillo o endam fu ganden wadum dum yewtino dum mojjina dum fondita talkilabi yewtinagol gol enda himbe du peccide andal do majji ko watta himbe pama labi kanaadi tokkire
la procedure a suivre devant le CS
nonni suudu kokkol habaruji mawnu gondo en galle nyeme kandu kondan e dow ko darto sigila mudum lati du kondan waltande sembe non yaade e gollobe dow fi ko darto kokkol habaruji subaka hande be puddi wadde hono tindi kanyu e kollol ko balde tati yaade e fawar jondu hono technicien television ko watta chapan taton wadde ko fande Suleiman Baraka wono hono secrétaire goto e der himbe enda o holli o wi hono nani mafare ko sabi ko be gaddum bandi mbitedo Evelyn Danzumbe kanyu won ko landi
l'objectif c'est surtout de renforcer
koro majwon beedi tidde bawde gollobe do machinaaji cuudi habaruji be dum sabi ko suru habaru aadi wadande be jande ekkintinal wodi du no be nyenyunobe e gollal gal wadano be be jande ekkintinon gol du no nimbe non laatiibe no ngodi nyanyal do majjun sanne denne ekkintinal chaka balde didi be ngadante ko min domri wonbe no ekkintine be pukkina hakkilo jumu e hettinade fa woda ko ekkintinobe wonno hala didabel majum be gollida e ko be ekkintina dum gamide andi illunden dibe goduno andal do golle machinaji dey be beedita fa hande gollitide andal kesangal be kebingal cogal mun min ewan sako no wodi kulle ciulude be ko min bawi haldude kadenda e sudu habaru
continue allez aider
nanni hono kedo mo leydi Niger kandu konda ni wadi aragal batugon dundu gam batte hon faande hollude dewtere windane not ko bi leydi tokkande kan heba tamintu bingu leyda ko mudum dundu konda ni fudda kato en dan tilaberi nanno wono ko faande docteur Hotto Abdoulaye chawirtedo mawdo mo kedo hakkuni himbe enda o holli Moussa Hassan dum tawte dewtere nde e koromayre
il y a des valeurs qu'il faut expliquer aux citoyens
no wadi kongigon e himbe leydi kana famtinede do majji kan igoni misali leydi de ni wi ama leydi dum hiida wi ede do na de wi ama gomnati dum woni gomnati gada mundu no hiida himbe leydi famtini dum woni ko limtete no hakke ma e golle kedaade hema e famtinedu no be gada ko be keba carte d'identité passeport derol di meki e ko nandi titta der communiji e sarusuji gomnati gan dundu no labino ko watta e leydi wawa darnade hakkem bonnowo o du waɗi sigila firtude nantina himɓe nder ɗemle mumɓe omo durwo du ko watta yaadu yeeso heɓo nder golle sarusuji gomnati dewtere de himɓe fuu no mbawi nawtorade de ɗi leydi yaade e beero tawaɗo ɗo ande e jonde nder leydi Niger ɗum du ko watta ɓe mbawa daranade hakkeji mabɓe ɓe golla du ko heɗa he
mabɓe
nonne ar fila ko darta moƴƴintingol golla sarusi leydi men Niger hun noon ko laati ko warrit ɗum enɗan gouvernement gollidan noon fawar joni himɓe syndicat ji ɗin enɗa bako tawade kono himɓe syndicat ɓe enɗan ni hunde foccanakkiɓe sanne ɗum du konɗan ɓe burtinenana wakkati koɓe jiitno e horde gouvernement leydi men Niger jeɗɗi lewru juillet ndu enɗan non waɗi ko fande mbiteɗo Idrissa Djibril hoorejo CDTN o fillake ɗumon koɓe jii e dow fi on enɗa wakkati mo Assoumane Cheno bandimi landimo
Le premier ministre a reconnu
Ardiɗo gouvernement on fami komin ƴamti ɗum fa watti nimɓe ko watta tawe kawrital syndicaji ɗin e golloɓe gomnanti gaddi mballa muɗum harto hani fonditede ɗen ɗo wontomin tawa e golle ɗen ndenne an ƴewtinaki moƴƴina fondita talkuru golloɓe gomnanti ko ministére hawjinde filla golloɓe gomnanti adino faddama nonni fayi noddagal fedde sawara ko wiyano no watte nogay enay lewru juillet bitiɗo waɗaka kadi ndenne minen nimɓe dente syndicaji ɗi ƴamama sigilade fadde fedde nde no singue min jaada e ko ƴama fondite ɗum hedde amin CDTN min cigilake e singude walde ƴewtintode talkuru ndun ko sendirta e lawol laamu tawanogol
nonne andini julɗe laaye wonno warni enɗa ɗum du hokki alsilami fuu no wawi sodde dabba muɗum hirsa ndamu a soodan jawdirde maɗa naadu konɗa mbalu ndewu naadu kenɗa fa hande keeɓa ndamdi naadu gaari na gueeloba ɗum kay fuu haɗaka neɗɗo wawi hirsude ɗum ñande julɗe ɗe enɗa yeruno bawɗe ma foti fa wara joni du konɗa e ɗo laawo goto ngol ɗenɗa aɗa wawi suɓade dabba ma no jirruɗa nonno du himɓeje ne mbawi kawra ceede mumen sooda dabba goto hirsa ɗum wonno ko fande Abdoul Fattahou Mamoudou mbajotoɗo mo Alsilamaku famini Rafika Attaher fa kettino en nane
pour ceux qui sont à la Mecque
fijjotoɓe wonɓe makka kamɓe kay ɓe kokkama laawol layyade njoolooba nagge minen wonɓe ɗo du min kokka kena laawol layyade jawdiri mbaalu ndewu ndamdi ma mbeewa ndeya nde Allah waɗi buuɗi ujunaji sappo gattuɗa nder layyaari saabe Allah o du soodi nagge buuɗi million goto ko haɓɓay anniya baraje fuu walana ɗum amma a haɓɓay anniya ko layyiɗa a wala baraje oɗon mbawi hawrude sodude njoloba na nagge layyade nde neɗɗo wona alsilame mere no mane gorio e dekio kawra sodude layyari kamɗo wala e lawol an joom ɓaade ɗum woni dow hoore mum e layyade
toute la famille aussi à la récompense
ɗum famminake fa woɗi ane fa hande dow filla ko darto hono juulɗe ɗe enɗa waddi ko projet mbiteɗo USAID himɓe leydi amérique no enɗa ɓe gaɗɗi batu goɗɗo maradi ɗum ndu luumo kollol non woni ko gaɗi ko balɗe nayyi gam batte wallatudde alsilami Allah en keeɓa kay ndu no jottorto e dabbaji kristiteɗi ɗi enɗan dow neɗɗo fuu e bawɗe muɗum Abdou Salissou goto e fawari jondi kono horeɓe projet on ɗon nani ko haali Mouhamadou Mamadou Dow fiyo
les éleveurs que nous accompagnons
roɓe ɓe min gonmin gollida no godi sa'a conna dabbaji mabɓe ko hana dilla ñiɗɓe naati hakkunde mabɓe e codoɓe onon andi duroɓe meɗen nde ni no sotta dabbaji mabɓe ɓe gaddi nder luuɓe sayde dilla ñiijo naati hakkunde kile kewɗe nde ni codoɓe gaari ɓe gatta ceede cattuɗe minen godi duroɓe ɗuɓe mbere mum gad beji dokoro age mada rumfa gidan runji e wuroji kewɗi no wodi dabbaji duraɗi wuro payuɗi ɗum waɗi gimi on dabbaji tawteɗe nder ladde fuu no tawte nder nokkure de ɗi asaliji feere feereji hano misali baali e bermo balami no ɗon an giɗɗo iri baali ɗin ɗon yonayi fa jaaha fa bermo no wodi dow beƴi ɗi sahel imin jarata bermo e belbeji he tawa he beƴi maraɗi kanƴi dow iɗi tawa ɗo
maradi ça on trouve ça même localement
nonni se en daari ni ndungun ɗon no waɗa hese hese naata e leydi men Niger no kuuje fuu himɓe tawaɓe ɗo enna galleñeme fowne maayo kayndu no goodi hono fawar joni gikki ko no watta e dow fii ko darta dig paddorgol ndiyal gaɗagol dow maayo ngo endan gam batte faaboɓe to ndiyan ya ñamoɓe no wowurno ni endan Souleymane Aboubacar goto noon gollo ko woli dow maayo ngo endan o wi ko waɗi hen funni eɓe goodi jotte sanne ɗum o haalni bandimi Faisal Boubacar
masala kulu digan ndi diga
Sadorma on fuu no diggiol paddorgol ndiyam gol non seningol fonditama to fuu dum wadanam min dama gam majjun du no hani fa handen tuundiji fuu ko tawale mayongo itte gam kanjun tan wawi hebande sadorma on mosala noddangal gal min gatta e gomnanti e mojjintinana min diggiol paddorgol ndiyam gol dum walla min e hebude fe ko min nyaami de sana dum kay no torrami sanne
kedi hinni salan gomnati
nani filan dungu ngu fawar joni e jonde mudun en der leydi ndi no woddu kono ko tokkinu ka wono jonte pabbe ko ete jonte dunguje dum enda dum wadi loftor maawde won to enda ciro zero region agadez be koji aadi gam patte be cendan himbe arkilaji chawraadi heba be paddo nyawngu enda illu yottaaki madame fajimata a mustafa loftor tawa no golle loftor de enda nani ko filani bandim bitedo amina ide edo fi o enda
arande fu do fi nyaw pabbe min gadani himbe tindinoje gambe pukko der akilaji gattanaadi safari min cendi der kubeje e der laddeji fu min podi hakkiloji mabbe be pukko der akilaji gambe kisa nyaw pabbe do der ciro no min cendiri akilaji din himbe dido kam min kautata arkilla goto hano joni der baadi himbe sappo no tawa der mayre to akilaji jeego kam min kokkata be gonga himbe fu kebi ko hida tanni woni himbe pukko der majji gan kan hisin tabe nyawgo
ajingina aji
Lady France heddoto no wadda ballagam der Sahel yerno leede Sahel en ngono jamira dum kan wonno ko fawar joni gondo jodani Lady France en Lady Niger haali ele haala mun ka wadi gam batte wadde batu ko Lady France watto sappo en leur juillet hitande fu o wiidu kon laabi didi won ko wodi der majji du kerol baawde ko be gattot dum fu hora ko mudum e golla mudum fu jojjinta kan do en der gallude nyame nonandu kon be golla nokkuje kewde yerno be goldran ni enda gam batte wartude denagu kany e jonde jam e seyo Edo yewtal men pendinol elun dubnaade de sappo e didi waddi ko fawar joni keer tati leede keerude na Mali Niger Burkina Faso nokkureten lipta ko gourman tawda chadale sane harfila ko darto de nagu himbe ketta yilono yirdi nenena ko torraji du konon wadde sane ko lati du konon himbe habbinibe jogibe malfaaji bondi kay gonno ngada hono bonondaji di endan de toy wonto lawol waabi hebede fa du hebdu wurto e odo chadale dum wonno ko fawar joni dikko Ousmane Amirou Modori dum wono liptako noni o andini bandimin Rafika Taher dume dum o yi ko way wadede hen
der durwo tefol mo sala sadarmaaji noy dun tokkira
le mecanisme
no wora kanni tokkirti fina tawaji meden no don eden godi du fa hande ko ummiden tawde chaka meden e chaka lenyol e lenyol chakan taraji me labi den iraku diido kan himbe nawtorto miccintinidi fina tawa meden no luggidi no tawra du kulle kewde de minen laamibe wakkati fu miden nawtoro miden ponna himbe miden keba mo sala sadarmaaji burna himbe hande e jaamu seyni de mosola sadornam misal lural chaka himbe hebama to der majjum wadan nanowo beldum wadan du mudun nyawnata bernam min bawa kali ko min gadi fu amma deni mayde na barminol wadai chaka himbe to miden keba mosola sadornam
no reglo le conflit
Allah sabbina labido il sadar maji rafika jorno hakkilo fukingo foti tawti der chakan tarare lipta ko de
sador maji rafika jorno hakkilo fukingo duudi neddo wawa limtididi gande en dadi ni neddo no wawi bawi ude ko rafika jorno hakkilo fukingo gu kan woni hune dida bere urde sulude himbe der burna mabbe hande e jaa de hakkilo fukingo wala neddo wawa jodi sako golla heba ko humtiri hajum familo wallirde goddo rafika jorno hakkilo fukingo no wadda himbe no tumo dira chakam hano no dum wawra wi irede no tumo dirul kari mata rafi holo dirti wadda kulo dirul chaka himbe fa nyande gon himbe ummono dira ferobe gari do endam be giotom be rafi bawde so yaade mabbe wuro jodo golla kandu no wadda sador maaji kewdi
beaucoup de problème
kebol mosola rafiki jorno hakkilo fukingo fina tawa labi muhana tokirede ko mosola hebo na labi politique
la politique
politique labi maral mu hana fero dira e labi fina tawa burna himbe hande e jaamu gan tawabe he politique be enda neddo fu no wodi fina tawa seyni fina tawaji himbe ka imperu diri lenyi la soy tati e joy ka en tawa der chakantarare amin de amma ko yame der majjum kanni woni no dun durwira ko watta himbe jabudira dun dotono dira ganneddo wawa wadi goddum ko hana tuugi non do fina tawamo dun du sabi ko hande nde en daari ardengal leede meden de no tawra sa
gouvernance e do ko habru yime fulfulde tili hande assalamu alaikum balante janwa